This is the African Music Mix on the Voice of America.
Of the music you want to hear from your favorite artists more often, right here on VOA.
Hi man, Mao Plumekone, who's a Tolaganja? Shagubuka, Shona Bukas, Ponunu Wazan, and Nizam Tona Pagat, Ninga Kalas, Ninga Gabas, Hitsunan, Hubukazi Kas, Bonumana, Hosobono Matras, Mandela notes, Tolama Pogot, a Popano, a Popano, Hageku Koko, Hageku Koko, Sazwis Hageku Koko.
Tell your friends about VOA Africa, music, sports, and news. best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Better to stay. Right here on the Voice of America.
Yeah, he's back. I know about his back. I've been here. I've been around. Been around the world.
Dar es Salaam, Nairobi, Mombasa, Bujumbura, Kigali, Kinshasa, Dala Dala, Matatu, Kibeki. Toka Bongo mpaka UK na kisha narudi tena. Nairobi na Kampala na wakilisha kwa sana. Maneno bado ni yes na una kama kuna no. Sasa mechi ni international. Sugu ni chama kubwa kama Arsenal. Bado niko dimbani na Mikey kumkononi. Labda huku niliko nifateni. Mana naone naonekana tachelwa kushuka cheni. Inashangaza kuna muda unavyokwenda. Na mcheza mchezo wa hip-hop ndo kitu nachokipenda. Cheki ma player haters inavyowapiga denda. Ni VIP kila kiwanja nachokwenda kwa nekali kitu gani. Clock out ni kwe wani, BBC extra wani. Na machizi wangu wote sasa zidisheni asira. Nakato kumaliza ule utumwa kibiashara. Sasa ni muda mrefu wanatufanya mafala. Tunaingiza mabilioni wanaunga madevitara. Mamwezi kunitisha katika kuthibitisha na wawasha na tafadhali sauni kususugu. Mana bado atazidi tukureta mamburugu. Muziki mpaka makabo kama mzenzima mgurumo. Na kwenyonga misimo labda ganja zamani kidogo nilikwemo. Na domana mbaka leo bado inanipa misimamo. Moto chini sugu 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 moto chini. Na social misfit na bado na wakilisha. Ni muziki na maisha sio raisi kukatisha. Nafika mpaka Bamako sio tu San Francisco. Huko kote nafika katika kusaka mshiko. Na mapromota koko kwa kote kule mliko. Sugu sasa na miliki bunduki. Sitaki tena mani palipo na nili feki. Milango mliofunga sasa yote nafunguka. Na wakati nye mdanuna ona mibado na cheka. Laki moja na nusu kitu gani. Kwanza mina kosa nini. Kwanya tanisi korap nili zangu ni milioni moja, mbili, tatu, nne, mpaka tano. Kama upigi nyimbo zangu redioni hamna maneno. Mimi nilianza kurap kabla FM. Wakati David wakati ni mkurugenzi kwenye AM. Na watu walinifahamu. Na wengine wakasema sugu anaponda mademu. Bado narekebisha na maisha bado matamu. Na mama bado anapata mahitaji yote muhimu. Supina ni majina mpaka buti. Cheki ambavyo ni kofiti na navyocheza na biti. Wanga kule na huku na wapa done la kati. Ni nani? Sugu moto chini, 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 sugu moto chini.
Chini, Hi, this is Larry London for Border Crossings, inviting you to join us this Tuesday for our next Spotlight Artist of the Week. The artists will be three of the sweetest siblings I've ever interviewed, and they are Echo Smith, and you get a chance to hear them starting at 1500 Universal. Echo Smith, our guest Tuesday, it's Border Crossings. I hope you'll tune us in right here on VOA Africa.
Je m'appelle Dieudonné et je t'ai tout donné. L'amour et même les conseils, mais ça n'a pas suffi
pour que tu m'aimes encore. Mais c'est la vie.
Je m'appelle Dieudonné et je t'ai tout donné. Je m'appelle Dieudonné et je t'ai tout appris. Je m'appelle Dieudonné et je t'ai tout donné. L'amour, la gentillesse, mais ça n'a pas suffi. Oh, à Dieudonné,
c'est moi Dieudonné.
Music from throughout the continent. The African Music Mix.
Bienvenue Bongolo. J.P. Luta. Jean-Pépé Kapunga. Jean-Jacques Kiloa. Petit Nanga Dani Takezo. Alex et Sylvie. Bolingo et Zali Mbongote. Et Zali Pé Colote.
Désir, désir. Désir, Yamakambo. Désir, désir.
With your favorite music. This is the African Music Mix on VOA.
Fever 24 aboard for a musical journey throughout the motherland on the African Music Mix.
Music commercial free on your favorite radio station, VOA Africa.
Quatro, uau, 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 u
Tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Awusa, Awusa.
Wala ile dia pala ima talemo wanga la ila dispari. Dia pare mama wanga la sino to wa ikorte to ozodi. Lino wanga la dia fra. Dia pare mama wanga la sino to wa tweke ka ozodi.
Fadil Payeso. Les amitos du Nord.
Sabajo,
Honey,
yatu,
soldado,
lima yatu,
soldado,
et j'ai mon bloc au nous,
soldado,
la pica, fille à moi-même,
soldado,
Amadou Tidani,
soldado,
Amadou Karimou, Abaye Ketchipri, Linda Nada, Nabil Bayero, le Playboy.
So bad, yeah.